ganacsatadana iyo waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatan hakaday gelisay dhaqaale darri baasan oo soo food saartay, ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda countiga Wajeer, kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay hawlo kala duwan dowladda countiga Wajeer ugu qabanayeen. Tobankii sanad soo dhaafay ayaa haatan aysan jirin wax rajo ah in lacagtoodaasi la ayaa haatan dowladda countiga Wajeer u sheegtay inay helayaan.
Abdi Nasir Kontoma, chairman of Wajir Business Community, Chamber of Commerce. Magaalada way xiran tahay, waxay u xiran tahay dhaqaale lahan intaas ma wax kale meesha kama jiraan. Maxay la lacagtii hadii building bill kala bixin lahay dadkii la soo siin lahay dhaqaalehii waa iskor oo imaan lahay. Lacagtii circulation-keeda ma jirta. Haddii aad fiirisa annaka industry aan leena malaha, industry-geen waa county. County-gii lacagtii ka soo baxda weli town-ka wax soo gala malaha.
Xiritaanka goobaha kala duwan ee ganacsiga ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ee ka adeeganaya dukaamada kala duwan, sidoo kalena goobaha shidaalka iyo suuqsocodka guud ee countiga Wajeer ayaa haatani hakad buuxa galay, waxayna dadka rayidka ilaa iyo haatani aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatani dadka countiga Wajeer soo food saaray.
Alla Cabdibashaar, waxaan ugu magac dheeray baabuur, waxaan ka shaqeeya jidka Antarbaja, maadaama aan subaxan soo kala gacnay inaan usoo kacnay gaalashaa inan rarana. Magaalada dhamaala waa naga xiran tahay, gaare meel aan ka rarna ma laha, dhib noocaasaan nahay, meel aan u kacayna meel aadayna ma aqana, dhibkaas waxaad ku socdaa gafanaaga raashin aan rarin oodbasa u socona naga waraashaan waa gaalaan iskii qaraabna matatiyaalaan wadanaa dugtuulo dhinka aada rabna anaga tuulo dhongi dugaamin la aadayna waa ku aan wada xiriin subaxan, meel aan gaare ka rarayna ma naqana anaga waa yaabannahay. Marka gafanaaga Wajeer waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haye dadka ha xalliye, ha noola furo dugaamaha, raashinka ayna aan rarana shaqadayna aan wadana.
Gobanatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi countiga Wajeer, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda, wuxuuna sheegay in dhammaan la siin doono lacagahooda, balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan, doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan.
Dadka hadda lacaga la siila leeyahay oon ogsoonnahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013-17 ay wax ka maqnaayeen, sida assembliga aan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay, sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyey maaragti wax ka dhinaayeen, dad aan ogsoonnahay maaragti in projectile biyo ay sameeyeen, si waxaa jira oday kulit aad iyo aad TV-da lagu soo sidaa oo meel yirada Bosicha biyo soo jiray, wax lagu noocaan waa wixii aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan anaga ognahay oo sax ah aan bixinana ma leh, because waxaasi inta badan boqolkiiba 95% 99% waxaan ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo. Dadkan buuqa badanood waxay ka buuqayaan wax la yiraa water tracking anaga sidan ku caddayn karna hadda ma leh. Midaan oranay reportka soo baxa waa taayide.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatan ay ku doodayaan, waxayna aaminsan nahay ayuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deymaha haatani lagu leeyahay countiga Wajeer la wada bixiyo.
Wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna haddina waa inaan ku bixinna 4% hal mar kuma bixin karno, budgetkeeda ma hayn been, waa inaan sanad walba qayb aan budget gelinno, wixin budgetka gelinno baan wax ka bixin karna. Marka demonstration been nimbi lagu bixina ma leh, taasaan rabaa inaan ku cadeeyo. Hebela demonstrate gareeya lacagtiisi si ma jirto sharcina maaha, midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ay la soogeysa inaa suruuyin kale aan ogeyn, in midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walbana wixiisa inay taxsiini kaleen in la fiiriyo.
Isku soo dircelin iyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaas ay doonayaan culays ku saaraan dowladda countiga Wajeer. Dowladduna waxay qirsan tahay in lacagaha lagu leeyahay waxay doonaysaa, siday ku sheegto warbixinna kala duwan ay soo saartay, in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale, halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo keliya loo wada siiyo. Dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo keliya la wada bixiyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.